Kwa majina ni yani
na kujua
nani kona marafiki.
Alexis on the beat.
Furaha ni kuwa na marafiki. Furaha ni kulewa na marafiki. Furaha ni kuwa na marafiki. Furaha ni kulewa na marafiki.
Kwa sherehe tumefika.
Sherehe tumefika.
Kwa sherehe tumefika.
Sherehe tumefika.
Familia iko ndani ndani.
Wote tunajibamba.
Marafiki majirani ndani.
Wote tunajibamba.
I am happy today.
So happy.
Tucheze pamoja. Ona leo vile tunatesa. Hizi tumbo na kilo si hoja. Yani party bila pressure.
Kina dada power. Kina dada power. Si tuli hustle tumepata pesa. Kina dada mpo. Leo ni kulewa hakuna kutekwa. Kina dada mpo.
I am happy today.
So happy.
I am happy today.
Fake friends upon tambua
yep.
Na ikifika weekend wanantambua
sana.
King wa sherehe na tokianga nimeiva. Na ma painting safi safi wameiva. Lot kulipok, lot uchome liver. Mbono kwen shock, writer kupita man mabangi. Mekuchoku mekwa mblaka lupita. Pointi marangi redhandi alikuwa na pita.
King of my noma, inanifala nisikia kudance. Inikiboko yao, summertime niko na mapati kakando ni maden. Kiboko yao, ni noma, inanifala nisikia kudance. Summertime niko sama patika kando ni maden. Kiboko yao.
I am happy today.
So happy.
I am happy today.
So happy.
Sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda kamyweso.
Tunapenda kamyweso.
Fura ni kuwa na marafiki. Fura ni kulewa na marafiki. Fura ni kuwa na marafiki. Fura
popote na tunakunywa bia yoyote atuogopi chochote au tununue iba yote.
Go deal with them. Damura ta stupendana
Hata bila ganji na Japani digitali.
Tiki taka, tiki taka, tiki taka. Furaha.